in the mix. The mix with the hottest DJ.
DJ Craving.
Craving.
Umekosa bahati una naitwa kungu.
Hey, what's up, guys? You chilling out with DJ Craving.
Stay close to me. Break your back when you're white like that. Move slow for me.
Polish girl.
Unaponi kusa shingo mindo basi. Iyo mikogo showbiz umambea. Kukutane kati kwenye party. Mini wata veta so ambea. Kama upepo.
Can you play it again?
Craving.
A DJ, all the DJs wanna be when they grow. You want some? Come get some. Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
Perfect, my girl, and I only need your love. And if I'm gonna turn this into, baby, you can do it quick to you.
And your energy, and for you, I'll sing this melody. Say, and you know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I will sing this melody. Yeah, yeah, you're my remedy. Hey. Call on me if you need some love.
Yeah, if you want my love. If you want my love, you know, sit the mind up, sit the mind up. If you want my love, if you want my love, you know, sit the mind up, sit the mind up.
Fucker up. It's
DJ Craving.
Nairobi's King of Spin. And Scratch.
Holla at your boy on 07-1235-1220.
Now hear this.
Sanuru, umekosa bahati una naitwa kunguru. Ukifika wananu, ndondondo wanachururu. Asiyepuzi wataka chuna, mengine ni siku.
Full of that song, the dog.
Ni moto.
DJ Craving,
baby.
Sikokoko sikanda mbili yenye vyote havikupendezi. Mwanangoko sonawi tope mini uterezi. Utaisha kututabiri tubomoke inasonga miezi. Mula amesha takabiri sijichoshe nivunjiki penzi. Umekosa nuru, umekosa bahati una naitwa kunguru. Ukifika wananu, ndondondo wanachururu. Asiyepuzi wataka chuna, mengine ni sikufuru. Azikukai maskara wala meka zinakushuka. Uso umekuparara mwilishoka zimetenguka. Uso sauti ya stara pakodeka unaweuka. Jibwa koko la mbaga unaweka na kumwetu kawani. Wala msumbui wala, wala msumbui wala, wala msumbui wala, wala msumbui wala. Na hizo posti mara kupepa na marati na busu mtamaliza pando. Unawatuma kuntuka na siogopi mashushu ni wala michambu. Kutwa kwa mapeji feki kama loko lengi na guzu. Mkwe ya kutake eti mwezangu pole mbona kutu. Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufu. Nyota imekufubika sifo si umarufu. Upepo wa kisuli suli umekuchukua na nuksani. Tanga lipuli puli wanakununua kwa mizani. Kwangu pambe shuguri na chiashua furutani. Na toto suri suri nimelitua tulingani. Umekosa nuru, umekosa bati una. Naitua kunguru ukifika wananu. Ndondo wanachururu asipuzi wataka chuna. Kumbengini sikufuru usio shaba wala chuma. Wala msumbu amunikondesha. Wala msumbui wala, mujiposti ma Instagram. Wala msumbui wala, amuniteteresha. Wala msumbui wala, wala.
It's the haters' worst nightmare. Don't forget who played it first. It's none other than
DJ Craven. Drop them. DJ Craven.
Would you tell a DJ to play a song? I know you wanna move on. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend a night with me? Yeah, yeah, yeah. Don't you worry, don't you rush. The night is all young. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care. Nafika wapambe wakisema we don't care.
Kwa nipanzila kwa minisha za mbebe.
Bon mi chéri, I like you baby, my sweetie baby.
Umesho penda moyo, wako si pandu kikamwe. Sitaki penzi la uchoyo, hakiki for mimi na we. Wako nime kwa masi piggy break, jotu cheze kwa piti ya Alexi. It's a wedding day, tukate keki yeah. Umimo ni wawapenda nao, washa radio muangalie, kisha mwimbie. If you got somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them. Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby. Call me baby, call me Sherry. I like you baby,
Okwako niwe sindano, palo na polala na kuti. Viuno mwaga kwa disco, na kukutaza mami na chi.
If you got somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them.
Call me baby, call me Sherry. Kwenye penzi lako mimi shaza. Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby.
Baby.
Please, can you play it again?
When the music is hot, we have to take it from the top.
Drop it.
Stay close to me.
Baby.
Break your back when you're white like that. Move
now, now, now. Now, hear this.
Hold
me tight and wrap your arms around me.
Girl, me don't know why you drift away.
Why you drift away?
When you put it on me, you make me want to call you every day.
So let me call you.
One touch, one thing, that is not enough. Just back it up, back it up, girl. I love you, spark it up. Girl, me, what do you want to do?
Lift up the thing if you want, oh, nana. Back me, back it up.
Body to body, you wanna. I got time if you wanna.
And everything I do, girl, I want you.
say baby.
I don't need no temporary love. Play with my emotion, don't you dare. Don't look into my eyes and say you love me. But I got devotion and love deeper than the ocean.
Make you happy.
Make you love in my Maserati. I see new life.
gotta go. I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. Nobody loves me like you do, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you do. Oh yeah, oh yeah.
Cause nobody got nothing like you do.
Oh no.
Love you like I do.
Oh no,
love
no,
me
no,
like
yeah.
You do, baby. Hey. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. Like I said, yeah. Nataka puwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah.
Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get you sugar, come and chop my cake. This is original and I swear no be fake, oh,
my baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Fading.
It's
ghost run away.
Oh, ni wangu, huyo nasema ni wangu. Oh, ni wangu, mwisho ya taisha ni wangu.
Oh, ni wangu, huyo nasema ni wangu. Oh, ni wangu, kubali ya ishe ni wangu.
Oh, ni wangu, huyo nasema ni wangu.
Oh, ni wangu, mwisho ya taisha ni wangu.
Choki hawaoni ni mbali tulipotoka. Binadamu watabonga, watabonga sana na sitakomba. I will keep on loving you my girl. Watabonga, watabonga sana na sitakomba. I will keep on loving you my baby. Watabo, 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 watabonga.
Wakubonga waende CNN na BBC. Wakubonga waende CNN. Wakubonga waende CNN na BBC. Ushaomoka na Omolo Army TPT. Umeivisha kidogo ndoge na KKC. Ati wamekatch hizo squeezy hawatingishi. Nakumbuka ile time nilikuwa nikishingidi. Kikam kwa keje kwa movies tu kwa DVD. Kanikazia tia utaki pigwa miti please. But I'm chill cause you know me I'm a Ndizi G. Wanabonga but kelele tupu. Muda yao baby hatutaki kwere huku. My apologies kwa but nikapole wataki. So the only thing we give him is kidole chakati. Debi yapi mba misi juu wanasema nini. Tusioni venye na wahusu kati ya wena mimi. Tuwena mimi ni kolabo moja flames. Papa John signing out girl I know you feel the same OG.
Oh, watabo 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 watabonga. Watabo 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 watabonga. Watabo watabo
watabonga tu.
Watabo watabonga. Watabo watabo
watabonga.
I keep on loving you my baby.
Watabonga tu.
Watabo watabo
watabo
watabonga. Watabo 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 watabonga. Watabo 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 watabonga.
Oh,
buy me water, make a green my face, yo. Me like you get that water, so green and fresh.
Yeah. Kila mara una dimension, I'm oga, hey. Kwa pesa na oga, uwezi bishana nami na kula urefu kwa kamba. Itabidi unita mtu mudhui designer wa kamba. Junatuliza nyavu sana, ndo mana na kaba. Hata we confident, uwezi niangalia busoni. Lazima unyeshimu, jitantaji kwa maisha usoni. Jitantaji kwa maisha ya
usoni. Wananita oga, oh, minde oga. Wananita oga, oh, minde oga.
Nikajipata mali niko nimetia bidii kuliko ya mchu wa twist kwa equal tabaki kwa oga ukatae upende rapso na music nikachanda na pete mitumia pesa inzoe ndo maana na spend niko serious kwa business mchezo mi spend you kimes na oga mambo yako ndaiweka pending ni soul day and night kupata si easy ni Mungu tu amenipa baraka easy juu nimechumia juani sana kufukuza msoto na kismat kwa maisha kaja mama nkia loto hela inaingia mkono wa kulia na kushoto.
Najua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, mwenye streets najua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi, nimepandisi ya mbanati, juni nganyare, kuna vile nimekana fi, nimebana shi, mbotu nimenda sumbe na se, jimko na kish, saubaya ni kinja na mo, atire nangwa, makangede na wanda na su, juni koma si, malego na mungana zi, sosi na masi, na wateki adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo, mbogi yake ni kupuachi kama wakido. Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo, mbogi yake ni kupuachi kama wakido.
Genje streets unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko mazongi wetegea ni jimes, na kunywa kumiri ya nkuji bless. Leo ngware mina staga na ref, kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release, jua kamuse mayutu wale ni breeze. Uwe rosla chaji kismat, nikirandre na kwa gashida na za kunyami usakanga kwa giz. Doa choo kukizi digi kabisa, dati mise zi float migo deeper.
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho, genje streets unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo, system jo, imeninyi makazi jo, degree yangu ni urembo jo, mbogi jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wa moto, tupateza machwara, wa moto. Utanipa tazabe, kanashi, mucha na maini, sima bati. Nikichora vile ntateka tuwathi. Nite mkulima na mimea, mkurugenzi wa kuzipulizia. Kuwa moto, ndio riba.
Genje streets unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Racho bila
kila nginyo ni kurianyu. Ola beda 21 karuna wairua kujirianyu na makugling mongrel Moscow za kiganfa wave crow delangia ni warena ubra ola yutuko mg dople machuenga kila rengwa mbatko ngwara chude genje chimling na waflinka laden wedepo tuko depo wakiwamo
cho kenze tena DJ Craving
kibambuka rakitich kwa dalo wakiwamo cho
Now hear this.
Chocolate kala maji, na hata siyele. Kanipata pata, kwani kanipata aji. Ameni wezo wezo, nimi nata nata. Kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata ando ujinga uo. Umeni wezo wezo, umeni pali wata, ndo nini do.
Kimamba on the
beat. Chupa lemon kata chai au si. Realness.
Chocolate kala maji, na hata siyele. Kanipata pata, kwani kanipata aji. Ameni wezo wezo, nimi nata nata. Kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata ando ujinga uo. Umeni wezo wezo, umeni pali wata, ndo nini do. Baby, I like it. Do me. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni. Do me. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni.
Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi na kila nikikutazama nafani fikiri ya rusi. Nafikiri kuhusu shela, nafikiri kuhusu suti, sifikiri kutumia kinga ta waseme na virusi. Viuno vingi kama Christian Bella, Peace Amsela, African Princess Nandela. Tawalika na mpunga waje kula mchele, sio natoa siri za nyuma tapa city za mbele.
Mapiga moyo mama yanakwenda mbio. Nisamehe kama napokwenda sio. Mapiga moyo mama yanakwenda mbio. Nisamehe kama napokwenda sio.
Zile kata kata ukapinda mgongo uliposema tangu kawachanganya wabongo vile sikupa kim Kenya wala sikupa kim Kongo kabla rushe matofali mana shazoe ya madongo.
Do me. Nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukuni.
This is the DJ Craving.
Muda najua
what you've done to me. No man can love me like you do, so you better hold me. Bring it to the mommy, cause you are the doll. Honey, bunny, bunny, squeeze me tonight. And now, baby, baby, don't rush. Do me like a woman, crush me, no lie.
Baby, I wanna marry you. Baby, tell me yes, I will do. Baby, this is what I feel for you. You, my love is true.
Ngozi yake livyo laini, ngozi lake nalo thamini. Pua kajitoboa kipini, mshua huyu mtoto wa mjini. Ikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipa kadege. Alafu kana misuka ya genge, natamani kanipeni mege. Nakanavyo dondoka, kamejaza besi Twitter, besi Twitter. Nakana shoboka, nikikaona kakipita. Aki sister, akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma napo itawanya, nikipiga miluzi anankaya anadeka. Nikimwita anadeka. Akipita anadeka. Eti anadeka.
Anadika, dika, dika,
dika. Anadika, dika, dika.
Anadika, dika, dika,
dika. Anadika, dika, dika. Unaposugua, unaiinua. Nyoka ya shaba ushaitibua. Epusa sambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijali geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma,
noma.
Jehusi melani, chokoleti. Nikorada ya kenoma,
noma, noma.
Nikazuri kasupa kinege. Jicho lake lanipaka nege. Alafu kana misuka ya genge. Natamani kanipeni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma napo itawanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma napo itawanya, nikipiga miluzi anankanya. Anadeka, nikimwita anadeka. Akipita anadeka. Eti anadeka.
This is DDJ Craving.
Show I could bend the illa when it too much.
When it too much.
Nice and natural, mama, I'm coming back.
Coming back.
And now you're my best, I say, mama, best, oh yeah. And now you walk with it, I'll be taking a little with you. Can you believe it, baby? Is that gonna talk about fancy? Was I could you was it fancy? Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa.
Anani, peleka, fa, 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 fa. Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfa.
Kalala kifacha mene mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa ya miniganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok. Tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop. Basi anavoi lamba kalori pop.
Can you believe me baby? Weza kona taka cha mkwezi. Ita ninga ujembezi. Uje na vitu flani vya utelezi. Fa fa fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa.
Nikikosea ntaku please gal. You believe me gal. Mgari kama lori umezimika. Utamu wa kitai na kuzimika. What me say?
Bidi bang 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 bang. Na mkali ya kwa chini ni mkoleze. That thing mama nkomele. That thing mama nsogeze. Can you believe me, baby? Weza kuna talk on my pants. Weza kujua siki mwezi. Believe me, I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleko, peleko, fa, fa, fa. Anani, peleko, peleko, fa. Anani, peleko, peleko, fa, fa, fa. Anani, peleko, peleko, fa. Anani, peleko, peleko, fa, fa, fa. Anani, peleko, peleko, fa. Anani, peleko, peleko, fa, fa, fa. Anani, peleko, peleko, fa.
You are me, the beat's way to it. For the gang, for everybody. Yeah, yeah. You can't believe it, eh? Yeah. Yeah. I'm up with my feelings. Baby, I can never let you go. Umeni chemsha baby, ni mekubali. Just like a sweet melody, you're magical, but you don't know. Umenichemsha ubongo, baby nimekubali. Baby nimekubali, yeah. Ay, dada kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Nobody know who body. I wanna choo-choo-choo-choo you. Ay, choo-choo you. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. I wanna choo-choo-choo-choo you. Ay, choo-choo you. Me gonna choo-choo-choo-choo. Body like a dicey. Ooh, I wanna make you my wifey. Yeah, your body like a dicey. Yeah, I wanna make you my wifey now. Yeah, taka kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Ingoli na ubali. I wanna choo-choo-choo-choo. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo. I wanna choo-choo-choo-choo you. I choo-choo you. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo. Yeah, when you shake your body. Always spend my money. When you shake your body. Spend my money. When you shake your body. Always spend my money. Baby, shake your body. I'm up in my feelings, baby, I can never let you go. Umenichemsha ubongo, baby, nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical, but you don't know. Umenichemsha ubongo, baby, nimekubali. Baby, nimekubali, yeah. Ay, dada kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body.
This is the DJ Craving. Follow and like your DJ on YouTube, Instagram and Facebook page at DJ Craving.